Yeah. Ever see my nigga? Wins boy. Drums on this one.
Exhaust me Uganda. Call it smart my name. Ha.
It's drum.
And you like felele. Kapoda kwachi wa matimule mbele. Wait. And you like felele. Kapoda kwachi wa mafile parale. And you like felele. Kapoda kwachi wa matimule mbele. Wait. And you like felele. Kapoda kwachi wa mafile parale.
Exhaust me Uganda. Tumetasa kutega, hakuna mshezo, kufa na kupona. Dunia si rais mefanya nataka kupata. Lalo na dai zake, mepata zili za nyumba. Watoto ka shule pesa, nifanya nini sasa. Nekutema goti jaja, minakumba wewe master. Nurudu kutoka mafighter, okay. Kila kazi minafanya, wenafata mimi nyuma. Wewe yiku nana, nsimama mbele yangu kama timba. Tuwa muziko yako, songa nae limetaki kupita. Walino mezungumeza kumwenzi yako, yake ni yake. Okay, yako ni yako, yangu ni yangu. Ha, Lebla Roji, MC Roja, first rapper. Pump is that boy, Rashid Aya, call it smart wins boy.
And you like felele, kapoda kwachi wa matimule mbele. Wait, and you like felele, kapoda kwachi wa mafile parale. And you like felele, kapoda kwachi wa matimule mbele. Wait, and you like felele, kapoda kwachi wa mafile parale. Kana chiti boda mita furele. Kana chidi dware, mita dwarele. Kana meko meka, mita wirele. Because angea nyimtat felele. Sono gimaro kagine na kwa kotias. Kumingu miginye gichopo nyayo fias. Gibizu ngwe nangawe kukidonku tias. Gibizu ngwe wacho wizi team kisa. Ana chido para wanga. Ini donk peri ngei. Ever smart music. Kwe, ana kwetu. Imitako kangea chal, ana kwetu. Kwe. Jal anajai, imiruka ngea jal anakwetu. Kayo.
Anyim like felele, kapoda kwachi wa matimule mbele. Kwe, anyim like felele, kapoda kwachi wa mafile parale. Anyim like felele, kapoda kwachi wa matimule mbele. Kwe, anyim like felele, kapoda kwachi wa mafile parale.
Walino mezungumeza kumenzi yako, yake ni yake. Okay, yako ni yako, yangu ni yangu. Ha, Lebla Roji, MC Roja, first rapper, pump is that boy, Rashid Aya, call it smart wins boy.
Sono gimaro kagine na kwa kotias. Kumingu miginye gichopo nyayo fias. Gibizu ngwe nangawe kukidonku tias. Gibizu ngwe wacho wizi team kisa. Ana chido para wanga. Ini donk peri ngei. Ever smart music. Kumungu investment. MC Roji Roji Grand Metro Lebla. Yeah, I did the easy, you are big.